Exclusive from Zambian.
Nali kumuyopa, nali tuwogeza Azikazi pamuzia, nali kumutambanga ni kuholofeya Mawakulu kwa zedu, yu sana rumveka Anali panda matiki, panyumba pahupa, nali tumagesi Atu kufufuza kwa mwacho sandalama, nali tundinkani Kuma, manja witi pite pite, unabwela mbili Pamuza nagwila lomba, tihune lomba, nali tundisedi ha Ino wanzanga uwa, yeah ah, Ine nilindi foto Ino abanja uwa, yeah, yeah Ine nilindi funzo Zaulendo uyu Ai zaulendo uyu Zaulendo uyu Kodi mkati zilibwa Mkati zilibwa nji Kodi mkati zilibwa nji Zaulendo uyu Kodi mkati zilibwa Mwenda mama siku tina mvambila tiko bwela mbuza Andali wafaya ziwanda zonse bwanji kunyansiwa Tawi yope mpela malirime bwanji osasi wika Andali wakuya deliverance yefe andali kuwambeza Tipite pite mkachisi bwanji mwabwela malonda Mazi ya pajizimi yomuda gula nayo anointed water Ayola takudaba kumasanga fusa kuruwa mbingo Fusa polarika na kweza lumba mpingo watawa Wanzanga uwa, yeah ah, Ine nilindi foto Ino abanja uwa, yeah, yeah Ine nilindi funzo Zaulendo uyu Ai zaulendo uyu Zaulendo uyu Kodi mkati zilibwa Mkati zilibwa nji Kodi mkati zilibwa nji Zaulendo uyu Kodi mkati zilibwa Maindi funzo ndibunzilo kwa inu habari Mase alimu za Yesu siguri ya apite na ye Siguri ya apite na ye Mwye wanga Mwende nande Komane katate Tawika fika ija
Your real fin M's Fall. Mussolini Big man Uncle P Daddy Ngoma Agumpingo I see ya Nam Nation Fresh looks Chewa boy Rodriza I see ya
Dots on this one
Zozi we gagali aye Your waist